ZWAP.com.
Tell them that this yes is in the building.
Yo, boy.
Simuru.
Yo, Maps.
Momo. I see it.
DJ Momo.
Say Max.
Sinifuna Masai Dichiki.
DJ Momo.
Baby, nina kukonda weka yue. My love for you can fight every obstacles. Umutima, unagwira weka yue. I've more than a blessing and God is my witness. Sinifuna Masai Dichiki. Wakumbari ni wachani Sinifuna kasai tichigi
Mungu Mungu
Wakumbari ni wachani
Ngasai tichigi ni wachani Bantu yola nkwani Ngasai tichigi ni wachani Bantu yola nkwani Niwe upele chite mwiko chonse Nena le kabila Niwe upele chite mwiko chonse Nena le kabila Tako mami takwinga wa winga wanga ywe baby Tako mami takwinga wa winga wanga ywe
baby Tile nkala munga ya udilwa ila liechani No machine nkala msai chikini wachani Bita fene na ikala singo kukwata side chiki onge nkani
Baby nina kukonda weka ywe My love for you can fight every obstacles. We umutima unagwira weka yue. I've more than a blessing and God is my witness. Sinifuna Masai Dichiki. No more. Wakumbari ni wachani. Sinifuna Masai Dichiki. No more. No more. Wakumbari ni wachani. You my everything. Nikakulanga mumenso, you my everything.
ZWAP.com.
Cinema funa vena bakutenge, you my everything. Elon pepo ipe mai, you are everything. Diwe tabe oxygen. Yeni mapema yonse. Diwe oxygen. Yeni mafuna yonse. Batabe bakamba ni nitrogen. Siva mani konda yonse. Diwe ndiwe uliko pamutima panga baby Lega chabi gazaiti Baby nina kukonda weka yue My love for you can fight every obstacles Uyumutima unagwira weka yue I've more than a blessing and God is my witness Sinifuna Masai Dichiki No more Wakumbari ni wachani Sinifuna kasai tichigi No more,
no more, no more
No more wakumbari ni wachanine
Kunka, ama plus na kwa tapaliwe ya kulu Ndekwe balafu na kukwatila itontulu Patinga na lolesha kabihevya kalambwesha Mbona kwa tulambono mungulu Pengi makabile fiule yangasha Chimondeli na iwele umamasha Nalishi batete kuchinje Patifuwa hafyo kukupango mwana Kashinkabino kukwata Ulalenga ndeli la kwa timwana God is my witness, oh my mama Yekwe bati kuna filo kukuplaya Nichosha temwa magimu, neza tafwaya Bati wile keyo iba advantage Jimuntu fienka na kawande Wina nyegesha ndeti tefush fire Kuna asha ni kumbenga niwebo natemwa
Baby nina kukonda weka yue My love for you can fight every obstacles. Uyumutima unagwira weka yue. I've more than a blessing and God is my witness. Sinifuna Masai Dichiki. No more, no more. Wakumbari ni wachani. Sinifuna Masai Dichiki. No more, no more. Wakumbari ni wachani.
Simuru, CS is in the building. This is what we call music.
Music DJ Momo,
Kizi Asia, Officer Pablo, Nakalobi.